Josie vijana wanaenda kwa mgahawa.
The young couple goes to a restaurant.
Wanaketi kwenye meza.
They sit at a table.
Garson anakuja kwao.
A waiter comes to them.
Wanatazama menu.
They look at the menu.
Mwanamke anataka pasta.
The woman wants pasta.
Mwanaume anataka steak.
The man wants a steak.
Wao pia huagiza vinywaji.
They also order drinks.
Mhesabu anaandika agizo lao.
The waiter writes down their order.
Wanasubiri chakula.
They wait for the food.
Chakula ni kizuri sana.
The food is very good.
Wanashiriki furaha ya chakula chao.
They enjoy their meal.
Baada ya chakula wanalipa bili.
After the meal, they pay the bill.
Wanaondoka kwenye mgahawa.
They leave the restaurant.
Jua lilikuwa likiangaza kwa mwangaza mkali.
The sun was shining brightly.
Marafiki watano waliokuwa wameshindwa kwenye blanketi.
Five friends sat on a blanket.
Walikuwa na sandwich na matunda.
They had sandwiches and fruits.
Rafiki mmoja alizungumza kuhusu kurejeleza.
One friend spoke about recycling.
Alisema ni muhimu.
She said it is important.
Rafiki mwingine alitaja kupanda miti.
Another friend mentioned planting trees.
Walitaka kusafisha bustani.
They wanted to clean the park.
Walichukua chupa za plastiki.
They picked up plastic bottles.
Walihisi furaha kusaidia.
They felt happy to help.
Walicheka na kushiriki hadithi.
They laughed and shared stories.
Mwishoni walichukua picha.
At the end, they took a picture.
Wahidi waliahidi kulinda mazingira.
They promised to protect nature.
Waliacha pikniku wakiwa na hisia nzuri.
They left the picnic feeling good.
Katika mwaka wa 2025, teknolojia ya IPTU itakuwa haraka na laini.
In 2025, IPTV technology will be faster and smoother.
Wanao wengi wanaamini kwamba hii itatokea hivi karibuni.
Many experts believe that this will happen soon.
Hivi karibuni kulikuwa na kukatika kwa huduma ya Airtel.
Recently, there was an outage of Airtel's service.
Hii ilihusisha watumiaji wengi ambao wanategemezi kwa IPTU.
This affected many users who rely on IPTV.
Watumiaji walikuwa na wasiwasi na walitaka majibu haraka.
Users were frustrated and wanted answers quickly.
Airtel aliahidi kutatua shida hivi karibuni.
Airtel promised to solve the problem soon.
Mwelekeo wa IPTU unaonekana kuwa na mwangaza mkubwa.
The future of IPTV looks very bright indeed.
iPhone 17 Pro umewasili na tayari inafanya mawimbi katika jamii ya teknolojia.
The iPhone 17 Pro has arrived, and it is already making waves in the tech community.
Wataalamu wengi wanakubaliana kwamba marekebisho ni muhimu wakati huu.
Many experts agree that the upgrades are significant this time.
Mabadiliko ya kamera yanastahili kutambuliwa kwa namna ya pekee, yakiwa na idadi kubwa ya megapixel.
The camera improvements are particularly noteworthy, featuring a higher megapixel count.
Wakaguzi wanafurahia kipengele hiki.
Reviewers are excited about this feature.
Muda wa betri pia umeimarishwa, inadumu zaidi kati ya chaji.
The battery life is also improved, lasting longer between charges.
Hata hivyo, watumiaji wengine ripoti kuhusu matatizo ya kupita kiasi ya joto.
However, some users report occasional overheating issues.
Hizi matatizo yanaonekana kutokea hasa wakati wa matumizi makali.
These problems seem to occur mostly during heavy usage.
Licha ya masuala haya madogo, utendaji unabaki kuwa bora.
Despite these minor issues, performance remains top-notch.
Kimsingi, iPhone 17 Pro ni sasisha yenye thamani kutoka kwa mtangulizi wake.
Overall, the iPhone 17 Pro is a worthy upgrade from its predecessor.
Kwa wale wanaofikiria kuboresha, iPhone 17 Pro hautaweza kukatisha tamaa.
For those considering an upgrade, the iPhone 17 Pro will not disappoint.
Kwa kumalizia, iPhone 17 Pro inasimama na vipengele vyake vya premium.
In conclusion, the iPhone 17 Pro stands out with its premium features.
Ni simu ambayo inakidhi mahitaji ya watumiaji wa kisasa kwa njia ya ajabu sana.
It is a phone that meets the demands of modern users exceptionally well.
Theori za kisaikolojia hutumikia kama mifumo ya kuelewa hali ngumu za tabia ya mwanadamu.
Psychological theories serve as frameworks for understanding the complexities of human behavior.
Kati ya hizi nadharia, tiba ya kiakili na tabia SBT inajitokeza kwa msaada wake wa kimaadili na matumizi ya vitendo.
Among these theories, cognitive behavioral therapy, CBT, stands out for its empirical support and practical applications.
Tiba ya kognitivi inayoendeshwa inasisitiza uhusiano wa mawazo, hisia na tabia.
Cognitive behavioral therapy emphasizes the interconnectedness of thoughts, feelings, and behaviors.
Hii mwingiliano inaathiri afya ya akili kwa kiasi kikubwa, mara nyingi ikisababisha wasiwasi na unyogovu.
This interplay affects mental health significantly, often leading to anxiety and depression.
Wasaidizi hutumia maarifa haya kuongoza uhakiki wa kazi uliobinafsishwa kwa mahitaji ya mtu binafsi.
Therapists utilize these insights to guide interventions tailored to individual needs.
Mbali, nadharia za kisaikolojia zinachunguza nafasi ya michakato isiyoeleweka katika kuunda tabia.
In addition, psychodynamic theories explore the role of unconscious processes in shaping behavior.
Mbinu kama hizo zinaweza kufichua masuala yaliyojikita ambayo yanaweza kuchangia katika matatizo mbalimbali ya kisaikolojia.
Such approaches can uncover deep-seated issues that may contribute to various psychological disorders.
Nadharia za kibinadamu, zikiukana na mbinu za kisaikolojia, zinaangazia uwezo wa ndani wa ukuaji.
Humanistic theories, contrasting with psychodynamic approaches, emphasize the inherent potential for growth.
Wanaunga mkono mbinu iliyozingatia mteja inayopatia kipaumbele ufahamu na kujitegemea.
They advocate for a client-centered approach that prioritizes awareness and self-actualization.
Nadharia za tabia, kwa upande mwingine, zinaangazia kubadilishwa kwa vitendo vinavyoweza kuonekana.
Behavioral theories, on the other hand, focus on the modification of observable actions.
Mbinu zilizopandikizwa katika tabia huelekeza kuimarisha vitendo vinavyohitajika na kupunguza tabia zisizohitajika.
Techniques rooted in behaviorism aim to reinforce desirable actions and diminish unwanted behaviors.
Madhara yote haya yanatoa mitazamo tofauti ambayo inaboresha uelewa wetu wa afya ya akili.
All these theories offer distinct vantage points that enhance our understanding of mental health.
Katika ufunuo wa kushangaza, ilitangazwa leo kuwa Emma McKay atacheza jukumu la kichawi mweupe maarufu katika adaptation inayokuja ya Netflix ya Narnia.
In a stunning revelation, it was announced today that Emma Mackey will portray the iconic White Witch in the upcoming Netflix adaptation of Narnia.
Greta Gerwig, anayejulikana kwa hadithi yake ya ubunifu, ataratibu filamu hii inayosubiriwa kwa hamu.
Greta Gerwig, renowned for her innovative storytelling, will direct this much-anticipated film.
Wakosoaji tayari wanapiga kelele kuhusu chaguo la wahusika, wakichora mifano na uigizaji usioweza kusahaulika wa Tilda Swinton katika mfululizo wa asili.
Critics are already buzzing about the casting choice, drawing parallels to Tilda Swinton's unforgettable portrayal in the original series.
Onyesi wa Emma inatarajiwa kuleta kina kipya kwa wahusika, ikichallenge tafsiri za hapo awali.
Emma's performance is expected to bring a new depth to the character, challenging previous interpretations.
Shauku inapatikana wakati mashabiki wanangoja kwa hamu kutolewa kwa filamu baadaye mwaka huu.
The excitement is palpable as fans eagerly await the film's release later this year.
Kad matarajio inaendelea, uchoraji wa Emma wa mchawi mweupe unaweza kubadilisha tabia kwa kizazi kipya.
As anticipation builds, Emma's portrayal of the White Witch may redefine the character for a new generation.